Siyakwamukela ku Take Care Grow, indawo yethuba, funda okufundayo endaweni yakho futhi uvule iminyango amakhono amasha kwempilo nomsebenzi. Nge-Grow Skills, khetha ekhethwe ngokuqophelela ukukusiza ukuthi uyifinyelele imigomo yakho. Khetha ofuna ukukufunda uma ufuna ukukufunda. Khetha isihloko futhi yonke into ilapho, icacile futhi ilula. Scroller uze ubone lapho ufuna ukuqala khona.